Kāinga i he hiva ngā ue whawhaifikau mahu inga ko ia o kumau taritari le leigi mou tolu ke whama fola whakataki mua whakama man lahini. Kua kore mai e Presidente Thomas S. Monson a ia toki kau mai anai ke whama folani ke te au Elder Holland ke utataki atu. O kumau pehe ki he kau whaifikau taimika kato i he funga o e mamani o kumau kau mai ke whama folani he ikai ha toe taimi te mou toe kauai ki ha konferenesi whakasouni lahi peheni. Ko ia, fie fia, pea ako mei ai. Pea ki he kāinga lotu tokolahi o SSI o ngā whakataha ia ngāi feitu ulahi o ngā whakapapau i atu. Hei kaito e lava ngāi whakataha reerea whakawoti mo whakasteiki o pehe ki he kau whaife kau maongo o ngāni kokinau tolu ena, i kai. Kua hoko mai e taimi kua pau ke tau pehe kokinau tolu eni. Kua pau ke tau palani pea whakaaonga i e mauanga tokoni whakalangini i he whounga e aonga taha ai. I he ngā ue whakataha koia e kāinga lotu me kau whaife kau, o kua whakamāloa i he tau kuaia, aia koha kau whaife kau, me he sentā ko anga whaife kau i polovo, moha kāinga lotu o e whakataha rerea whakawoti mo whakasteiki me Utah County. Nā nau whakaawa whakatahani a kiono hiwai whakaofa-ofa koia o e ke fia-fia a mamani. O tataki ki nau tole Brother James Kazin mo Ryan Eckett, pea tā oka ni a Brother Seth Port mo Sister Ellen Amatangelo. E whai e tau fualotu e Elder Christopher Ludlow, kua ui ke ngā ue i he misiona Mexico Torreon.